ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict Dimet we-Christian Networks. Emhlabeni lakhona iqiniso lokhu liphenduka iyoyo, ligcina seligwegwiswa, kugcina sekubhubhisa lokho. Nakuba kuvelele, kuphendwa kube izikhala ezibhubhisa impilo. Baningi abanye bethu abaqhela ngisho ekufeni ukwazi iqiniso. Ngoba ukwazi iqiniso lempela kubukeka kumgomo ongafezeki. Mhlawumbe lokho kuzwakala kukubuka ongalethi themba. Kodwa uyibambe uyilalele kahle. Kusesigabeni lakhona kunokudlanga kakhulu. Njengoba ukusebenza kwezobuchwepheshe kunobuhlakani obuningi obuyinzuzo ekuphileni. Kodwa kuphinde futhi busetshenziswe ngabalingisi ngenhloso yokusembula iqiniso okuyilona lona. Amavidiyo ajulile lakho longathola kwenza umuntu enze asho into angeke nangengozi alokotha isho. Lokho kuzoba kuyisiqalo sokugudluzwa kweqiniso eliyilona lona. Kodwa kukho kusha ngalokho ngoba indaba okuyona nto ebiyaziwe ngokusha iqiniso okuyilona lona zibe ngumbono wabahleli ukuthi bafuna ukuthini bona esizweni. Zincane kakhulu indaba eziligugu kwi-TV ephepheni noma online kulezi insuku eyisuke zingenanhlese ethile ecashile. Kodwa kuneqiniso elilodwa, iqiniso elilodwa elikhazimulayo elingasoze laphenduka, elohlala njalo lethenjwa lethembekile, elohlala njalo likulethela okuhle kwabaseKolose 1:27. Okubona uNkulunkulu athanda ukubazisa ukuthi iyini ingcebo yenkazimulo yaleyo mfihlakalo phakathi kwabezizwe enguKristu phakathi kwenu, ithemba lenkazimulo. UJesu wakufela ukuthi izono zakho zithethelelwe, wavuka ukukunika impilo entsha, futhi uma ukholwa kuye leyo mfihlo iphenduka ibe luqobo. Uma umphilela, uphila kuwe uKristu. EnguKristu phakathi kwenu, ithemba lenkazimulo. Manje lokho kuliqiniso elikufanele ukubanjelelwa kulo. Ukuyithola i-devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.